Ndani programu ina ya ntukula pa komu. Indi programu imwe Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza mwemwe mautenga umwe ya ntamini alipandondomiko ya ntukula pa komu. Akala kulandira kwa maso kufuna kudzio mwemwe mautenga amene wa atandizira pa chido ya ntukula pa komu. Chwani inga ya ntukula pa komu? Tukujebe taumpavi. Kone teta kulijuwe ngeo jana mskuru chikuchuluka kwa maso kujebe ta kunyenchera kwa ntubi. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU Ntambia MBC yokonza maprogramu achitukuku Ndipa kutipatsira ndabo malamalavi mokwiza na UNICEF Kudzela mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SP Gear Nditanizo landalama lochokera ku European Union ndiboma la Ireland Program mene itiri mbuwa mlashu kwa wa kwa nedi, fumi ya ikulu katunga. Kodi unu kwa nedi, ndi mautenga anjo mwe mwakala mkula ndira okuza na dintu kula bakomo.
Ine ndine mali danyamizinga, ama ruza kuti ndala mazimene tikula ndira, tikao netete ana apite kusikuru, tiagulire informu, tiagulire makope. Kusikuru kukamaka zoteka zota kumafuna ndalama, tizirenga ndalama zimene zote zia lipirira anao. Komanso atuza kuti ndalama zo, tizigula ziweto zote tiziweta pakomo.
Ine ndine Patricia James, na yugela dila group fombe, klasa ya ntumba. Tukula bakomo uti marandia marangizo siana siana, monga anao askuru. Koma so kuchokuja pa komo kugula so chwero chorizari tandize
ine ndine Febe Naisone kuchokera kuchipirala cluster manina zoti ndrama ntukula pa komo siomwera moa kapena yovinira juga ndrama iyi ndoti katandizire kubanja athu kuzosowa monga zana ku skulu pa komo ngati palibe chwero tipese ko kankhuku kuti pamawa ntukula kamadzati akupita iyo dzaone chorani Choloza kapena kukambuzi. Komanso anatilimbikisa kwambiri kukhama banki ya kumudzi.
Ine ndine Luisa Bonifacio ndachokera group fombe tiye kasisi. Uphungu mena maruza antukula pakomo ndalama imene tikalandira kupita naye kumanyumba mwathu. Amatilimbikitsa kuti ana adzidya bwino, ana adzikhala ochapa popita usikulu, ana adzivala bwino popita usikulu chifukwa chani. Ndrama zimene zozo nchiro yake ndi imeneyo.
Dzina langa ndine Rose Nsona, ndachokera ku Ntumba. Ndrama za ntukula pa khomo alangiza marangiza kuti tisalipatse mfumu ina iliyonse kapena wakumiti ina iliyonse asatilande yayi. Ngati akuvula akumiti woti ndi ufulupira ku polisi kasumira kuti akupanga zakuzaku akutenda ndrama zathu.
Ineyo ndine Jeneti Sinoya. Ndizona di amatipasa ulangizi okwanira kumbali omayo oyembekezera kapena ana pa khomo majedwe anatiuza kuti zipanga garden pa khomo mineyo izitithandiza kumbali ya ndiwo ndi zina zotero zosiyana siyana tizikhala ndi thazi pa khomo lathu zikomo
nanga amabweretsa mautenga amenewa ndi ndani komanso uthenga umenewu umafika munjira yanji
ndine Eline Matiki grupu chikhambi tiye kasisi Mautenga amene wamatifikira kudzera mama komiti.
Ine ndine Maida Nyamizinga. Kalasa ya Ntumba tiye kasisi. Uthenga wina timalandira muwairesi. Uthenga wina pali magali moto amene amaenda achinkuza mau ndime timalandira uthenga.
Ine ndine Subia Kalembera. Timalandira mautenga awawa kuchokera mwazi langizi ochokera kuboma. Amati kondza masiku zatiphunzisa.
Kodi uphungo mwe mwakhala mukulandina. Mumagwiritsa ntchito bwanji.
Dzina langa ndine Rose Nsona. Ndachokera mwa group chikhambi tiye kasisi. Mautenga amene timalandira ndipo simene amatilangizira ndapindulapo nyumba naibe nyumba ya malata. Nakuma nyumba nga malata mwibwino panopa ndamba kuika simenti kuchokera mutuka pakhomo. Komanso ndine nkhuku muna ngozosaposa 30 kuchokera mutuka pakhomo.
Ine ndine Febe Naisone kuchokera kwa group Nyamphora. cluster ya jibirala. Ineye bano banda bindula kujogera munjirantu kula jifuka jani. Mautenga amene amatibweresera langizo jogera kuboma ndi a komiti ya kumudzi kuno amatithandizira so kunthawi imene tikudani tubowa zalandira. Panopa chimene ndikudalisika nacho kwambiri ndi banki ya kumudzi. Banki ya kumudzi tinayamba chaka chatha mu season yoti itathakale ku miyezi 6 imena banka chaka chatha. Koma kuchokera munthawi imeneyoyo ndrama imeneyoyo inandipindula kuti inagwa ku kambuzi kanga pano ndini mbuzi ndi nkhuku. Komanso ndrama imene tinayandira munthawi inake imene nkatuza kuti ndrama ndiyani ndiyachilala anatonjeza ko ndrama inake kukhangudana ndiyani ndrama ambiri ndrama imeneyo inakwanisa kugula malara munzeru zanga narani namanga nyumba pano pananga mapita ku school mopanda vuto linalirose. Komanso amatilimbikisa kajedwe kuyenerera ndikufunikira kwana pa khomo komanso kwa mayi oyembekezera.
Ine ndina lefa tsaka ananga ngakhale kusukulu mapira opanda uniform amabweza komanso ichine chili chonse chimene ngati nyumba ndinalibe ndimakhala nyumba amaudzu china chili chonse ndimakhamo vutikira ndapindula kwambiri uthenga amene machokera kuboma komanso kwa alangizi athu china chonse chili chothekera pamoyo wanga komanso kwa ananga.
Ine ndine Luisa Bonifacio tie kasisi group fombe ndikuthokozanso zimene anachita antukula ndinagula njinga yanga yakapalasa. Ndiragula njinga yakapalasa nkuyikitsa nambala nkuyiguliranso chokhalira nkupatsa munthu hayala kumarani kumaenda patsikwa mandipatsa ndrama kwana 3000.
Ine ndine Eliza Rufisha wachipilala ntukula pakhomo andipindulira kwambiri nagula mbuzi zanga nkhuku zanga ndikumakwanisanso kusamala ananga.
Ndine Eline Matiki tachokera grupu chikhambi tiye kasisi. Ubwera kwa ntukula ndi mene ndinali ineyo sindikudziwa kuti ndikanaenda bwanji ana nena 5 wina walemba form 4 mapoints ake apezabe kumaokwera 20 china kugula chokudya kuti ana adzirani adzipirani mphamvu ku school. Komanso ine nyumba yanga idapirani madzi nde ntukula momwewo wandithandiza pano ndamanga nyumba ndakhoma ndayikaso simenti.
Ineyo ndine Colgate Alfazema ndikuchokera mudzi mwanyamphota tiye Katunga. Ndili ni mwana ali form 2, ndili ni mwana ali form 4. Uniform ikafunika imapezeka mwachangu. Zolembera zikafunika makope mabopwenti zimapezeka mwachangu.
Ndile Subi akalembera kuchokera mudzi magrupu nyamphota. Mwange nepo kupanga naisopanga garden kudzwa pasaba maungu nadzwa pasamba chenisti nadzwa pasamba lepo dza sabola ndadya kwa miyezi kumbantu kwa pakhomo ndimamikira kuti ambuya chepo dzanja pasabwele pompa.
Kalandira ndalama ya ntukula
osaonoka
esani mwai wolo wa magulu
bankikone
obwelekeza ndikusunga ndalama
upeze mwayo chulukitsa ndalama kumajapindulo.
Kumvira programu ya ntukula pa khomo yomwe Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza kudzera mauthenga omwe anthu amene ali pa ndondomeko ya ntukula pa khomo akhala akulandira komanso kumva momwe uthengawo athandizira pa ntchito imeneyi. Lero tilikuwanedi tiye Katunga mboma la Chikwawa. Kodi mwakumana ndi mafulani aliwonse pa ndondomeko imeneyi ya ntukula pa khomo?
Ine ndine Alafredi Kameza kalasi ya Ntumba tiye kasisi. Mavuto amene tukumana nawo kumbali ya ntula timalandira kandrama kochepa timonori kandrama kajasika kuti kwanirai kukwera kwa Katundu tsiku ndi tsiku ndi kandrama kakutani kakuti chepera.
Ine ndine Luisa Bonifacio fombe grupu tiye kasisi. Ineyo ninganene une akuti zofoka za ntukula pa khomo ndi zochepa. Mene timalandira pamanja timapezeka tonse timalandira bwinobwino ndalama koma mmene boma itakhala pansi kuganizira adatipatsa makadi kuti patsa mafoni atatipatsa mafoni ndalama zija zimalowa mu foni koma upezeka anthu ena sizikumalowayi ndena akumadandaula akumakha chituko chimene amafuna kupanga sakupanga nafeyi.
Apapa mavuto ena amene tikumana nawo ndikuti nthawi imene ankalemba zakunkhokwe tinali ndi ana ochepa nthawi imeneyo koma apapa atabelekaso ana ena ndiye titabwera kunoko kuti maina achatuluka kuntukula maina amene amatuluka ndi ana omwe aja amene tinatani tinabereka mu nthawi ya 2019 ija awawa amene tabereka mkatikatimu maina awo kulibeyi titawuza ojambulaja
kuti ineru ana amene mwandirulutsirawa ndiye naso kunyumba angunang'ono amaruza zoti ana amenewo palibe yani palibe mayina awo tikulembana okhaokha amene anatuluka pati anatuluka mu nthawi ya 2019 ija ndi apapa tikupemphabe kuti alangizi athu akubomawo ndi ainu akantukulawo apapa atikonzere njira kuti ana amene akumatithandizira aja ndiochepa tili nawonso ana ena achani ambiri kunyumbako
nanga komiti akudera muli ndemangazanji pa zomwe anthuwa afotokoza
dzina langa ndi Christopher Nota kuchokera ku Nthumba Cluster ndizoona kupatula pa mavuto amene afotokozawa aliponso mavuto ena amene amatifika zimatheka kunena kuti tsiku lina mwina abambo azalandira ndalama kupita nayo ndalama ija yonse ija kukai mwina kuimwera mowa ifeyo takhala tikuyitanidwa kukakamba nkhani zonena kuti wina wake sanagwirise bwino ntchito ndalama pa banja mwinanso amayi kumene kulandira ndalama ndi kuyibisa abambo osadziwa
fulo lomwe anthu akudira adandaula ndi kuchepa kwa ndalama komanso kuchedwa kulandira ndalama za mtukula pa khomo kodi ngati boma mwathandiza bwanji anthu amenewa Asamu Tom ndi mlangizi wochokera ku nthambi ya zosamalira wanthu mboma la chikwawa
ntchito ya mtukula pa khomo ikuyenda bwino poyang'anira mioyo ya anthu imene takhala tikuyendera mbuyomu kusanabwere mtukula anthu amakhala mavuto osiyanasiyana komabe mabeneficiaries athu akuyamikira kuti mtukula pa khomo athandiza mzambiri tikudziwa kuti ndalamayo ndi yochepa koma poyang'anira ma savings kapena kuti kusunga ndalama zera mmagulu zawathandizira kwambiri kuti mioyo yawo itukuke tikudziwa kuti enanso mafotokoza ati analandira ndalama yochulukirako nthawi nayake imeneyo inali ya cyclone imene boma inawonjezera chifukwa cha ngozi ya madzi ija so pang'ono ndi pang'ono ndikukhupira kunena kuti moyo wa munthu sumasintha kamodzi koma pakutha pa nthawi mbuyomu padusa zaka zochuluka pamene awawa angoyamba kumene enawa kuti kuyambanso kulandira kuti azipita kusogolo kupatula zabwino zimene zakhala zikuchitika inde takhala tikukumananso ndi mavuto kupena pamene tasintha kuchokera pamanja kufika kuti anthu azilandira pa foni takumana ndi mavuto ndithu ndipo ngati boma sitikukhala chete tikuyesesa kunena kuti ambiri kutheka poyambirirapo amatsegula ma account yawo mwina ma ID anthu ena ndi anzathu wa Standard Bank zimaoneka kuti aponye ndalama zija ma account mwawo amakhala ngati akukayikira
ine ndina Alefa Tsaka kuchokera mwa group chinangwa ndimanga yanga ndioti pamene tidalandira ndalama zitalowa kunabweranso message kunena kuti ayu naye akuchoka ine ndimangofuna kunena kuti kupempha pamene poli mutidziwisebe kunena kuti ndondomeke wache iye ndabwanji
takhala tikufunsidwa kuboma kuti tikulandira mamesaji mmafoni kuti au nayo akuchoka komame inu ake tikafunsa manena kuti ya kupanga access ndalama zija sizilephereka zizitengedwabe abankiwo ati masula bwinobwino masiku akubwerawa tikuyenera kutenga ndalama zathu kudzera ku mpamba kapena ku Airtel Money
ndimomwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera mboma la chikwawa kumbukirani kuti cholinga chomwe boma la malawi linakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pa khomo ndi chakuti lichepetse umphawi kuchulutsa chiwerengero cha ana opita mskulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu 6 akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ndipa kuti patsira ndaboma la malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya social protection for gender empowerment and resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland ndine Mercy Kayange
Sabwe de getse mutu.